konke sikulungile, konke sikulungile or kanjani or senza lo mnyanya noma kuphi.
Again,
Back to show. Show. One, two, scrub, scrub. And I'm out.